haina maana kushindana. Kama ni mapenzi tampata mwingine, haina maana kurumbana. Kama ni mapenzi tapata kwingine. Na tukiachana, tumeachana, oh basi I'm sorry. Hakuna kupasha kiporo, I'm not your baby, no basi I'm sorry. Tukiachana, tumeachana, no basi I'm sorry. Hakuna kupasha kiporo, I'm not your baby, no basi I'm sorry.